VOA. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta paartiilee siyaasaaf saboota biyyattii walitti fida ka jedhame gabaasaa addaa dheengadda ifa godhanii jiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmoo Daawwittuu Kaleessanaa yeroo birraa gabaase.
Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa'ee garee biyyattii fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyaattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormituu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kanaa sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan baheef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi falakaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsadha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Kenyattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabu kiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyatti hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqanii nu nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.